Play the song entertainment.
Turn it on.
DJ Twist.
Ask your beats.
True story, I'm a jewel. Banona chungo.
Bring it on.
As you know, kusizila sina pwele moshe juna. I got my side chick. Kipange deti kuma afternoon. Mina pembele lapo kunini ndila pa room. Kule sekesha kumupa, she's a big A boom. Hapa yankala spanga tere leva swine. Nika sleep off, akaenda mailo nine. Kelonga akamba so zive cheni sign. Kusankala koka something, akamwamoka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapwa kambo chetu wa mamimu pwela na mendo. So I call dano kausa, baby endisa. Novela chati, sorry this boss nsa kwa nisa. Hataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back, fasiro na chivereshi. Kana zimia chechi phone, inochosa mochi battery. Ninana pira status, kana tume paki. But after some time, ninatumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buacha. She promised to come, wish you paka buacha. She was like, yellow ni makumelela mata. What a good news, after being disappointed. Mulungu sama gona, nizimvela che anointed. Story hizi vika, she Natasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No nichaila video konje vela, I'm almost done. Nitumile ya transport, pali mobile man. Natineza pwezo kafika yusinga yako. Nachwati I'm broke, nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutinae ni kuluku. Nonuza sinza pwela spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa ni funtika bachi Natasha palitako. Najika patira notopinga poka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. Wana waleta ni namvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubili wandalama na chitonsela pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Nifuno gwira she goes like no we can't do this. Why would he fast but itambe koma movies. Nichesa na thini na diri tamwa pa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period.
Niko G, Mr. Frankie Pamungu. May dogs I see you.